couple of jams.
Monica Music.
Music. MGM Dara.
DJ Castro exclusive.
Shanky.
Mueva poco pa' fuera.
Es un bicho para.
Yeah. Na quince a quince saca na sabuele ne numa.
Matulande kopanon, your beauty kunu mavanon. If you make off from your quisa, ufuaya feri on sendesha. Kachanse konde lomba, ushiku kampani shiwa bomba. Imboko wa sungira banan, depi mpira nolo unkan. Ulanjimi atempanga wapita, ukano mumwanzini we chapita. Kamini na poti makeup, mkunda fiati dorini makeup. Makeup, ha, kuti ya fuma kapo. Ala na futi makeup, CJ nga chapa we shapo. Shimi kadu.
Kati ya kine saka na chavele denuma.
Mama ye, ye chavele denuma.
Kati chiki singe chaka na chafimba kwe minwe.
Mama ye, ye chafimba kwe minwe.
Chidolini ye. Chidorini, I wanna make you my queenie. Chidorini, lekan kufike na rini. Awe wabana punet, puku puku paka paka winet. Small waist, biggie Bugatti. Yeah, Dorini makeupo, makeupo, makeupo. Dorini sushapo, sushapo, sushapo. Yeah, oh eh, oh eh, mama.
Na pinga anga wansumi na kupisho winga. Kukubika mwilinga mcheni chanje mwalinga. Nombe fiule nchinga ndesho kulisha pwene nzinga. Imboko shipoti na beauty keti nkusule kogufi. Katwishinga mkonga anga na kumona lionze kukonka. Ngana esho kulanta kofionze ninga landewe kuponta. Ushe chinshi unta nina lafu. Walirenga na bomu safu. Iyo lafu unchinga. Umutima wantini we walinga.
Kichia kine saka na chavwele nenuma.
Ese mpiko pala.
Yeah, 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 chavwele nenuma.
Nati nchiki singe saka na chavimba kwe minwe.
Mama yeah, yeah, chavimba kwe minwe.
Chidolini yeah.
DJ Castro exclusive.
Mama yeah, yeah, yeah.
Monica Music.
Music. MGM Dara.
Mama yeah, yeah.